yako ni ya bibi wa 45 shindwa eh tokomea hell spirit yako na Jezebel nilidhani kiokoka shida zitakwisha shida dogo dogo zitakoma kunibisha mbregi okoka zimeanza kutisha oligos oligos nataka motisha kuna mwingine ila Yesu Kristu Shama nikiwa ready sana unifanyie chama bado mimi mchanga huwa nasoma ila kukua budu sitambwila wama ah come to me angel Gabriel fight for me angel Michael pray for me angel Raphael nitie nguvu nisiwahi kuteleza hakuna mwingine ila Yesu Kristu hakuna mwingine kama Mungu aliye juu Shama, hakuna mwingine kama Jehovah Rafa. Takubudu sana Jehovah Jire, juu umenipa huwai wa bure. Hata wakisema nafuta tire, nitajitolea sana kama nala bure. Hakuna mwingine ila Yesu Kristu. Hakuna mwingine kama Mungu aliye juu. Hakuna mwingine kama Jehovah Shama. Yeah.